Yeah.
Are you awesome?
This is awesome.
Kumbona ishu ndawe kuku unfollow wewe. Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe. Kumbona ishu ndawe kuku unfollow wewe.
Acha ni ku unfollow.
Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe.
Bula ni ku unfollow.
Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Longu follow me, alafu si follow back. Asa mana ake ni
haja ni ku unfollow.
Dipi ibonge la shape, picho na posti udaku mixi mambo ya nini.
Gula ni ku unfollow.
Uto na posti bikini, video nusu uchi unamonyesha nani. Picha zako za kushinda, unaposti picha zangu wewe kwangu kama nani.
Haja ni ku unfollow.
Unaringi ya likes na diyo na machino. Caption china kumbengo za gari yako. Unajikuta webisho, oh oh oh. Kumbona ishu ndogo kuku unfollow wewe. Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe. Kumbona ishu ndogo kuku unfollow wewe.
Acha ni ku unfollow.
Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe.
Bula ni ku unfollow.
Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Yani habara jezamba wa usha posti. Wako breaking news kila posti.
Na kufollow.
Replies guzi screenshoti. Ushosti ushosti wako ribosti.
Na wenda kufollow.
Kwenye page zote insta uki trendy na kufollow. Kila time uko live mtu wa matukio mengi na kufollow. Unaringi ya likes na diyo na machino. Caption china kumbengo za gari yako. Unajikuta sister do. Oh oh oh. Kumbona ishu ndogo kuku unfollow wewe. Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe. Kumbona ishu ndogo kuku unfollow wewe.
Acha ni ku unfollow.
Naso lazima nkikujue tindo ni kufollow wewe.
Bula ni ku unfollow.
Nasema je. Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Follow unfollow. Frank Rose, takufolo, takufolo, a free nation, takufolo, takufolo, follow and follow, follow and follow, follow and follow, follow.